do susuruke. Bamwita Ivan Buravan ari kumwe na Uncle Austin bakubwira ngo urwongo kunda. Nanjye ntago nshobora kubabwira yuko narimba kumbuye, ahubwo ikinzanye muri kano kanya no kubabwira ingano y'urukumbuzi nari mfite ukuntu rungana. Dutangiye ikiganiro cyacu n'injyana ya reggae music, no kuvuga ngo ni kwa kundi ugenda uibalansingamo cyangwa se ubyina gahoro gahoro. Ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 kuba dukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi. Mbanje no kubaha yambo mbabwira ngo nyagasana komeza abane namwe mu Rwanda handi mu rw'imisozi 1000 namwe ni ku 104.3. Umusore wa Ernesto ugeziwe yamaze kwicara muri studio Ewana meze neza ubu ngubu, nanyweye icyayi nubwo ari mu gitondo kare no kuvuga ngo ibintu bimeze neza, ungiye kubafata neza kahave wa cyangwa se wa eshatu akadomo radio yacu wa akadomo com aho ngaho urahadukurikira ubundi umuziki nk'uyu nguyu kugeraho umva. Nuko nkuru turimo turagenda dutangira twinjira muri gahunda nyine ya weekend nkuko bisanzwe. Hari ibikorwa byinshi biba byabaye muri weekend, mukanya turaza kugenda tubigarukaho, tugenda tugaruka na no kubigomba kubaho cyangwa se nibiteganyijwe. Gusa icyo nabanza kubabwira no kumanza kubifuriza kugira ukwezi kwiza, nizere ko tugutangira ningamba umwaka urimo naragira my friend mu kwambera abantu bavugaga umwaka nguza ajya kurangira narongoye nimo kuza ajya kurangira n'uzuje inzu ukwezi kwa munani kurageze bamenye ari ibiki. Bamwita Yoya Jamari no musore w'umurundi ungubarizwa ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari umuntu wambwiye ngo indirimbo ninza kwiciraga ngo nze kwitura aba ex bose cyangwa se abakobwa bose bakundanye na Yoya bashobora kuba Yoya tuzamuhamagara dusobanure, ashobora kuba ari umwe mu bantu bagize abakunzi benshi mu gihugu cy'u Burundi. Anyway, umuntu wese uziko yakunze Yoya cyangwa se uziko akunda Yoya ariko noneho ni abandi bamukunze by'umwihariko, wenda hari ukundi kuntu kabagirewe. narakubwiye ngo uri kumwe n'umuDJ wa mbere cyangwa se kubanga ngo ibyo mahari umusore wa mbere mu mujyi wa Washington DC bamwita Kim wongo n'uri kugenda sukuma indirimbo umva hano mu ijwi rya Amerika nta muntu buri ku nta muntu uzi kutunganya ibyuma nkawe na no kuri mikoro rero hagahita haza umusore wanyu Ernesto tukagufata neza ubundi ukaryoherwa Nakubwiye ko mu minsi vuba cyane tuzajya tugendana no tunakora Facebook Live turi muri kino kiganiro kugira ngo noneho urebe ukuntu kima bazisunika nanjye urebe ukuntu ibintu babimeze muri studio. Tunyuzamo tukanibyinira niyo mpamvu nk'iyo indirimbo nk'ingi ivuyemo tuyi mixing n'iyi ngiyi ugahita wumva beat zindakomere kimwe bikaryo.
Clap your hands. Okay.
Urban Boys barakubwira ngo tiraidai bari kumwe na Riderman yingi nimwe mu ndirimbo my friend mu mwaka w'2015 washoboraga kuva mu Rwanda ukava mu majyepfo ukagera mu majyaruguru indirimbo ukayumva ukajya mu burasirazuba mu burengerazuba ehana yaragafashe mu burundi nzi neza ko n'amakarimbo mwaka ryohewe neza cyane cyangwa se mwakabyinnye mbere yo twumvaga nyine umusore bita Yoya Jamal wakubwiraga ngo rukundo
kuri Facebook page abantu barimo kugenda banyerika ko baryohewe na gahunda yacu cyangwa se baryohewe n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi n'ukuri biba binshimishije cyane ariko banze katonga mbona numva Riderman gatomba
kano ndaga kunda ino hari byo umuntu akubita umutomo umuntu akavuga ariko se bura ni umukobwa ari kuvuga cyangwa ino ugagira ngo nibo kwivugira marayika yese ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 yingene radio udukurikiraho kuba ari mu gihugu cy'u Burundi 104.3 kuba ari mu Rwanda Ernesto ari kuri mikro nimara gufata neza umuziki wo ni I mean nta kindi none se ko ari bwo buzima bwacu natwe ntabwo ari twebwe niyo ndwara twirwariye
Okay, kima ni mwaku mgira ngoni ndeke nguwa wanzi kweje kufata kuikawa. Nikute, ino, umusore wanji hana, awaya pari. Kima, buretu gato, buretu, iyo ndiri imbo waru izamwe. Oh my god, iyo ndiri imbo ugomba kuivuga ucheche, ino, witonze. Iyo ndiri imbo ni umusore, ni abasore bahara mujigu chiburundi, bari mo kuitu kwa raneza chane. Edari ngoni ni ndiri imbihara wena wakobga. Nukufuga ngu chitu kumukobga wese mujibu wa Bujumbura, mna handi hosi, ino mwenye njiru zae. Ngu ndiri imbi ya iye jemo, wana agushuwara guhinduru rushinge. Nizere kuri rangu muise mushira ku ijwi rya Amerika. Ngaho reka tuyumve. Prince Machine ndari kumwe na RV ndetse na Big Zo ongera umve gato
yamugumije kumuseraba n'urukundo rwa muboshye faranda ba arohora umutima wanje ubunguwe neza ego akajeshe ubuzima bwanje ingera ngunda ibisazi reka birarenze ibisazi ingera ngunda ibisazi bigase kubwenge ibisazi
All things put together for my good. If you're back off your center, you're in duty and your mood. Ukuna ngunda, nibisazi, viran wenza viran denga, umengo ni movie, oh. Harukundo rungana no gufiru wa wakunze. Yara fisi vjose nhana kimge yara vudze. Asiga vjose, aza kuisi amparu movie, na sanatwe
kukuru. Harawe no eshwara kumbi, ndiri mga getumeji wa getumata njira kuitura wakunze. Bawe, ndiri mba ni gospel, ndiri mba iman. Kongana na alge ambishe, bariba maravuga yes.
Yara nzu yendi muzima, nyuduzukiwe pizza. Just getting your kids and a hoho mamu mwiza urukundo kwiwe ntirusaza urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro n'ibyizigiro byakazoza oh ni Yesu mvuga nta wundi ni we yatumye tuye naririmba singiri wa wundi
aya
amfashe neza
yes nubita Prince Mushindi nyine ngukora n'ibikubwiye ari kumwe na Rev ndetse na Big Zone niyo ndirimbo itugeze muri kano kanya nkwibutsa ko wakomeza gukurikira radio Ijwi rya Amerika Biracyari ibisazi ariko mu kanya gato leta tuzamukana winning team. Winning team ni ukuvuga ngo hari abantu ejo bavuye mu matora bashobora kuba baratoye neza ubungubu bakaba bari kubyina insinzi. Hari na babandi baba batarishimiye ukuntu amatora yagenze ariko bakavuga bati tugomba kubyakira. Abo bose rero nibafatanya kubyina insinzi cyangwa se nibafatanya kubyina kuri iyi weekend nababwira ngo it's a winning team. Mubiserebre nyine nk'ikipe ntakundi.
The winning team.
Tabutela Norris arakubwira ngo it's a winning team cyangwa se ngo turi kipe itsinda ngo sisi ni washinde. Oh, we are the winning. Indirimbo ni cyasha cyane, ni indirimbo y'umuhanzi kazi Norris kimara kujya hanze ndetse na video ya iri hanze. Indirimbo yigize abantu bagiye bayivuga ikintu tandukanye, abandi ngo Norris ngo nabwo iryoshye, abandi ngo Norris ngo video ngo atureshye ngo ijambo ngo winning team ngo rigarukamo ngo inshuro ngo 500. Who care?
To the left, to the right, you're the winning team. Wind your waist, wind your waist. You're the winning team. To the keep it in the bay.
Turacyari kumwe, turacyarimo kukomeza kugufata neza cyane kugira ngo ukomeze kuryoherwa na weekend yawe, cyane cyane ko abenshi hari akantu nari ndabonye abantu benshi bagiye banyandikira ngo ku wa gatanu ngo ni amatora, ngo ku wa gatandatu ngo ni ukunywa, ngo ku cyumweru ni ikinya, ngo ku wa mbere ni iki, ngo ni boil. Ibyo ngibyo ni mu Rwanda, ni ukuvuga ngo ni iminsi ni ngo yo kuryoshya. Oh my god, nizere ko wenda kubera amatora bashobora kuzaba hakonje, otherwise akazi kazapfa, imirimo ishobora kutagenda neza. Mu gihe Knowless yatubwiraga ngo winning team cyangwa ngo ikipe itsinda kwa Dr. Jose Chameleone ho ntabwo bimeze neza namba. Oh my god.
Semidomo, Michali Soma Somo, Twenu Nilishem Chomo, Shida Tina Hakuna, Kila Kitunita Kupang, Kila Siku Tutapang, Punata Takanita Kupa, Nipema Prezima.
Indirimbo Jose Chameleone yayise nipe cyangwa se mshamba, ni indirimbo y'inshyashya imaze igihe gito isohotse, yireshize hanze, arimo kushaka kubwira abantu bavugaga ko afitanye ibibazo n'umugore we, ariko byaje kurangira birangiye cyangwa se bashize iherezo ku rukundo rwabo. Jose Chameleone ubu ngubu yamaze gutandukanya n'umugore we, bari bamaranye igihe kitari gito ndetse banafitanye abana batatu b'abahungu. Daniela yamaze kumusezera, amubwira ati Jose Chameleone ubuzima twabanye mu bwari bwiza ariko nyine nta kundi. Nkuko byagaragaye rero, uyu ga Chameleone yagaragaje amagambo y'akababaro, aramushimira gusa nyine aramubwira ati Imana imbabarire, kandi nawe mbabarire ku gihe nagutesheje. Oh my god, birababaza kumva umuntu wari warambikanye amapingu n'undi cyangwa se barambikanye impeta y'ubuzira herezo birangiye gutyo nyine. Nakunda ariko n'ubuzima.
Midomo, nimeshali soma somo, twenu nilise mchomo, shida tena hakuna, kila kitu takupaga, kila siku tutapanga, unachotaka nitakupa, nipe mapenzi ma, penzi ma nini, nipe mapenzi ma.
Nuko Kongo korero nyine niba wari umufana wa Cameroon cyangwa se n'umufana wa Cameroon ntibigutandukanye nawe ahubwo mu komeze nyine mu mushyigikire mu mufate mu mugongo nuko bigenda mu gihe Cameroon yatubwiraga ngo nipe kandi nyine turi no kukubwira ku bibazo biri mu rugo rwe ku rundi ruhande ubita Zigida bo 5 we aza tubwira igisobanuro cy'urukundo umva
aha C'est vrai que ce sont pembe et ça n'y boka te Kasi mi sabia lo boko et ko kanaka te Yemeye singi shidikanya Yemeye chizumu timahamu Nemeye kukueru mungeri Pijishi moja we Yemeye kumakwa kihaku Nakuiha ye
Mohamagare, Ernesto, Nakimu. Yeah, why not? Why not? We have a charina nina kubera iki yonyine. Bamwite Zigida bo 5 no musore w'umunyarwanda ne watangiye umuziki. Eh ni babandi bita ngo ni old school kuri babandi bagiye bafasha abana kuzamuka. Yabaga mu itsinda rya The Brothers. Kuri ubu ngo burero nyine aka karimbo yakise ideology no kuvuga ngo nizere yuko ukunda iliya stinge indirimbo zicurangizemo na bira bintu byo kugenda grief abantu cyangwa ino avuga ngo yana ngo yamestongo all the way from Washington ino ibintu nk'ibyo ngibya. Ndayiba tuye rero mwese ngo ibaryohere twikomereza ariko turimo turagenda ehe iminota irafuha hari ukuntu iminota ifuha ukavuga ati ariko iyi minota ino yazagiye hazagize igihe kwanze igasa nk'ihagarara ubundi tukabana nk'umunsi wose amasaha 24 mbaho umuziki uryoshye umva
yesterday was another day today brand new day why don't talk too much nigga this ain't your life you talk too much about I know you want to live a life, I live, nigga. I know you want to live a life, I live, nigga. But you better know this, better tell them this. For me too, better tell them this.
Mwita MC Tino ati I do this for Mura cyangwa se ibingibi mbikorera amafaranga indirimbo yayise Mura nkuko byumva nayo ni brand new song ni indirimbo nshyashya ya Tino nizera ntashidikanya yuko irimo indirimbo zibafasha kuryoha muri iyi weekend murazibyina muraziryoherwa kuko none se ko nanjye mbanazibazaniye kugira ngo zibashimishe kandi mbanazibatoreye kuko nanjye ntacyuna erega nta ndirimbo mbi nshobora gucuranga hano kuko mba mbizi yuko ngisubundi nayicuranga indyoheye wapi
To live a life, I live, nigga. I know you want to live a life, I live, nigga. But you better know this, better tell them this. For me too, better tell them this. I do this for money.
nguko ati mbikorere amafaranga mu gihe tino yatubwiraga gutyo Davido waza kubwira ngo for you ni nayo ndirimbo turi buza gusorezaho gahunda yacu uyu munsi so igikurikiyeho ngiye no kukwifuriza ngo uryuhirwe na weekend yawe Kim in the Vuga, fall like it is Amra. If byose it's a good and hatching with quiet cuckoo room, but just an undi nama faranga, ni Davido, ni muziki mwiza, ni Ernesto, ni Kim, ubagiye no kubasezera. By the way, kugira ngo tuzasubire ku cyumweru gitaha cyangwa se muri weekend itaha mwese muryohewe. Reka mbabwire ngo weekend yanyu. Oh.
Versace and Gucci for your body, oh baby.
Aha, nuko nguko ngo 30 billions nanje ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza no kuvuga ngo mwarahirwe so mbifuriza ro kuryoherwa ubwo hasigaye ni wumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta
Joya bizi hutu my number one in tutu sipin bruku tutu for your love it tutu I go tuku 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 Biko obi anuju Say you do me juju Cause I'm feeling the juju Take it to you I wanna dash it to you Take it You can have it to you Take it You know I got this to you I love you, I love you I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. There's nothing above you There's nothing above you, above you, above you Reject you I like your mini skirt, you. Okay, you carry dress, you. If I tell you, hey, I love you, oh. My money, my body, now your own, oh, baby. 30 billion for the account, you. Versace and Gucci, Versace and Gucci for your body, oh, baby.
Aha, nuko nguko ngo 30 billions nanje ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza no kuvuga ngo mwarahirwe so mbifuriza ro kuryoherwa ubwo hasigaye ni wumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta
Versace and Gucci for your body oh baby for you Joya bizi hutu, my number one in tutu, sipin bruku tutu, for your love it tutu, I go tutu tutu tutu, biko obi anuju, say you do me juju, cause I'm feeling the juju, shake it to you, take it. I wanna dash it to you, take it. You can have it to you, take it. You know I got this in you, take it. I love you, I love you.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adress ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.